wethu osemazulwini. Mali ngwatshiswe igama lakho. Ubukumkani bakho babufike. Intando yakho mayenzeke emhlabeni. Njengokuba isenziwa emazulwini. Nje isonka zethu semihlanga ngemihla bawo usixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela abo bathi basone thina ungasingenisi ekuhendweni usisindise enkohlakalweni bawo ngokuba ubukumkani bamazulu bobakho
thalala so mandla
yami namandla ngawakho nobungcwalisa bobakho baba Yehova ndiyacela kude kube sephakadeni
amen soma amen msi amen msi
More music at gospeljingle.com.